Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya ku mirongo ya FM ku 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwembasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yujuje iminsi 24 ihagaze kubera kubura ingengo y'imari, hano babyita government shutdown. Impamvu nuko umukuru w'igihugu Donald Trump n'inteko ishinga amategeko batarabasha kumvikana ku kibazo cy'urukuta ku mupaka w'amajyepfo hagati ya Amerika n'igihugu cya Mexico. Perezida Trump avuga ko inteko ishinga amategeko ikomeje kumwima amadolari miliyari hafi 6 ayisaba kugira ngo yubake urwo rukuta. Hari hashize iminsi avuga ko ashobora gukoresha ububasha ntahangarwa ahabwa n'amategeko agaca iteka ry'uko igihugu kiri mu makuba kugira ngo abone ayo mafaranga yifuza, bityo akaba anyuze hejuru y'inteko ishinga amategeko. Kuri Perezida Trump, kuba ku rukuta ni ngombwa kugira ngo igihugu cye gikumire abashaka kukinjiramo mu buryo bw'amagendo, ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubwicanyi bigendana nabyo nk'uko abyivugira. Abakozi ba Leta ya Amerika bagera hafi ku 800,000 barimo n'Ijwi rya Amerika nibo bakozweho cyane n'icyo kibazo. Muri abo hari abategetswe kutajya ku kazi, abandi nabo bagakora badahembwa. Mu rwego rwo gushaka gusobanukirwa neza icyo guhagarika imirimo ya Leta bivuze n'ikibitera, dore ko mwakomeje kubidusaba kenshi, twatumiye Profeseri Jean-Marie Vianney Higiro. Umwarimu muri kaminuza ya Western New England muri leta ya Massachusetts hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Profeseri Higiro, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga.
Murakoze Edi Rwema.
Urakoze cyane. Kandi hano muri studio ya 7 Washington DC ndi kumwe na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi. Uyu nawe yakurikiranye hafi iki kibazo cya government shutdown cyangwa se gufungwa kw'imirimo ya Leta hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi, nawe ikaze hano mu kigano muri sanga uyu munsi.
Ndagushimiye Rwema, kandi waramutse neza namwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Profesori, nawe urahura komeye.
Uraho Kamirindi.
Nuko.
Profesori Higiro, mbere na mbere ku bantu bakurikiye Ijwi rya Amerika, benshi ntibasobanukiwe n'icyo bita government shutdown cyangwa se guhagarika imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo government shutdown ibeho, haba habaye iki?
Kugira ngo government shutdown ibeho, nuko budget, no kuvuga amafaranga akoreshwa na Leta, iba itatowe n'abadepite. Uko mu mategeko yo muri Amerika, ibintu byose birebana n'amafaranga bitangirira muri House of Representatives,
umutwe w'abadepite.
Noneho bamara gusuzuma bakavuga bati dore amafaranga azakoreshwa naya uwo mushinga noneho ukajya muri sena n'urwego ruri hejuru y'urw'abadepite noneho nabo bamara kugira icyo babivugaho bamara kuwemeza nibibaye ngombwa za abadepite n'abasenateri bakumvikana noneho bakakora nk'ubugororangingo ku bintu batumvikanyeho noneho byarangira izo nzego zombi zabyemeza bikajya kwa perezida kugira ngo abisinye noneho ubwo amafaranga akoreshwa akaba arabonetse iyo bitabaye ibyo rero icyo gihe amafaranga ntaboneka ubu rero uko bimeze nuko House of Representatives ivuga iti twebwe dore twakoze umushinga w'intuza wa urebana n'amafaranga azakoreshwa noneho tuwohereza muri sena kandi umushinga n'umushinga wari waremejwe mu mpera z'umwaka ushize turabona ko umushinga ugombye aba muri sena bagombye kuwemeza ukajya ku biro bya perezida wa repubulika noneho muri sena rero uhari sena ubu iri mu maboko y'abarepubulikani umutwe w'abadepite ukaba uri mu maboko y'abademokrate muri sena rero umukuru wa sena akavuga ati icyo iyo mushinga ntabwo turi usuzume ati kubera ko perezida ati atazawusinya ati ibintu ntazabyemera kwaba ari uguta igihe kugira ngo tuwugireho ibiganiro noneho tuwemeze tuwumwoherereze aho rero niho hari ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu
Thomas
ibyo profesori avuze nibyo niko byagenze nta kindi gisobanuro ahubwo abo tuza kuvuganira nabo bari buvuge nyine nabo uko babyumva baze n'ibibazo profesori ariko rero nyine ako nakongeraho gusa nuko nkuko profesori yabivuze ikibazo kiri hagati ya president Trump n'abademokrate bari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite banga ruriya rukuta rwo muri hagati ya Mexique na Amerika baravuga bati nta faranga tuzaruha Trump nawe akavuga ati nimutampa ayo mafaranga nanjye ngo imari nzasinya uko izazimeze kose ntabwo nzayisinya na shutdown nishaka izamare n'umwaka yigeze kubivuga aho ngaho rero koko niho ikibazo kiri ni ruriya rukuta President Trump ashaka kugato abademokrate nabo bakuriwe na Madame Nancy Pelosi mu nteko ishinga amategeko ku mutwe w'abadepite bakavuga bati oya urukuta rwose ntabwo tuzaruha amafaranga rwose
hanyuma profeseri uku gufunga imirimo ya leta kuri iyi nshuro kumaze gukora amateka nibwo bwa mbere leta ifunzwe igihe kinini ubu ngubu tuvuga ni iminsi 24 yose perezida Trump nk'uko mugenzi wanjye Thomas Kamirindi yivugiye ko nibiba ngombwa azaje n'umwaka warangira yukurikiranye ubona haraho aya mashyaka yombi azahurira kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti
ubundi mu bihugu bigendera kuri demokarasi amashyaka yagombye kureba uburyo ahura akumvikana ariko rero ubu uko bimeze urabona Trump yiyamamaje avuga ko we azubaka urukuta hagati ya Mexico na Amerika akaba yarabyemereye abantu bamutoye abademokrate nabo bakaba bavuga bati urwo rukuta ntabwo turushaka kuko ukurikiranye ukuntu Trump yiyamamaje icyo gihe avuga ibyo by'urukuta abademokrate babibonamo urukuta barumoramo nk'ikirangantego cyangwa se ikimenyetso cy'ivangura ry'amoko cyangwa se ivangura ry'uruhu no gukumira abimukira ibyo rero bakabona ko batabyemera dore mu kirangantego ni ukuvuga symbol icyo kintu rero bakavuga bati icyo kintu ni ikintu kimeze nko kubiba inzangano kuvangura ibyo ndashobora kubyemera kandi nabo bakaba bariyamamaje bavuga ko bagomba kurwanya Trump. Aho rero akaba ariho hari ikibazo cyo guhangana. Ubwo noneho niyo tuvuga ngo government shutdown, urebye ntabwo government ntabwo yose ifunze. Kuko hari ibigo bimwe na bimwe bya leta byabonye amafaranga mbere y'iri ya shutdown.
Nibyo bita mu cyongereza partial shutdown.
Ni partial, ni partial. Nukuvuga ko ibigo bimwe na bimwe birakora bifite amafaranga. Ikindi rero abantu bagombye kumva nuko muri Amerika habaho za leta states. Hakabaho izo states zifite ubutegetsi bwazo, hakabaho na local government. Donc ni kuvuga ubutegetsi bwegereye abaturage
bwibanze.
Ubutegetsi bwibanze. Ibyo rero birakora, ubu birakora. Ni ukuvuga ko hari abantu bashobora kuba batabona ko iyo shutdown ingaruka zayo bageraho, kereka wenda nk'ibigiye ku kibuga cy'indege, ugiye gufata indege ukabona biratinda, kuko wenda hari abakozi bavuze bati ntabwo duhembwa, ntabwo turi buze kuza, ibintu nk'ibyo.
Ariko professor Nkano, twebwe turi Washington murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izo ngaruka zirigaragaza cyane haba muri za train yuje ku kazi mu gitondo, umubare w'abantu wajya guhura nabo ntago ariwo mubare uhura nabo ubu ngubu yuje ku kazi, kuko uyu mujyi ahanini ugizwe n'abakozi ba leta.
Aho ngaho umujyi ugizwe n'abakozi ba leta. Ikindi ugomba kumenya nuko iyo District of Columbia amafaranga babona bakoresha ava kuri bije ya ava ku mutungo leta, ku mafaranga leta guverinoma federal ibagenera. Ikindi rero nk'uko wabivuze nuko hari n'abakozi benshi bahatuye. Ni ukuvuga ko iyo partial government down urebye ingaruka ziri kuri kimwe cya kane cy'abakozi ba leta ya Amerika. Kimwe cya kane ntabwo ari bose.
Profesori,
ibigo byabonye ingengo y'imari.
Profesor wakomoje kuri za leta, ukomoza no kuri District of Columbia ariyo murwa mukuru. Ahangaha nagira ngo hari twungurane inama n'abatwumva bumva ijwi rya Amerika ko state leta ntabwo ari intara. Intara akaba ari agace k'igihugu gahabwa amafaranga na leta nkuru, ariko hano state irigenga. Ni nayo mpamvu bavuga nyine ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe ni leta irigenga, ikaba ifite guverineri wayo abaturage bitorera, ni nka perezida wayo tugereranije. Ikaba ifite inteko ishinga amategeko yayo bwite, ikitagira ni ingabo gusa ariko usibye kwigira icyo bita garde civile, nayo iba ari nk'umutwe w'igisirikari cy'igihugu cyose federal. Mbese mu magambo make, za leta zo zirakomeza zigakora, zikaba zifite ingengo y'imari yazo bwite. Niyo mpamvu iyi shutdown ya guverinoma federal, guverinoma zose zihuriyeho, idakora cyane kuri ayo ma state. Naho Congress nk'uko nyine nako nka District of Columbia nk'uko professeur yabivuze, yo igengwa na Congress ubwayo. Inteko ishinga amategeko niyo nyiri umurwa mukuru, niyo igenga umurwa. Yego nabo bagatora meya wabo, ariko
ntabwo bahagarariwe muri Kongre.
Ariko rero nyine Kongre niyo iwugize, niyo iwuha amafaranga, niyo iwucunga, niyo ikontorora ngo nimba ibintu byose byagenze neza. Mu magambo make
urakoze cyane Thomas. Profesori, mu kanya gato ndaza kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bifuza kugira icyo bakubaza, ariko twishize mu mwanya w'umuturage w'umunyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa se w'umukongomani cyangwa se w'umunyafrika utaba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kumva ko Inteko Ishinga Amategeko yimye Perezida wa Repubulika cyangwa se igihugu ingengo y'imari. Ni ibintu bigoye kumvisha umuntu udasanzwe amenyereye politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese uyu waba ari wo mwihariko wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Hano muri Amerika icyo umuntu agomba kumenya nuko ubutegetsi bugizwe n'ibice bitatu, kandi buri gice kikaba gifite ubwigenge. Nukuvuga nakuvuga ko gice kimwe gishobora kwivanga mu bundi butegetsi. Tuvuge hari gice cy'ubutabera burigenga, ntabwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abuvugiramo. Hakaba bariya ba Inteko Ishinga Amategeko igizwe n'ibice bibiri, umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena, abo barigenga ntawubavugiramo. Noneho hakaba na executive branch, ni ukuvuga urwego rukora ibirebi ibyo Kongre yategetse, ari rwo perezida wa Itazuni akuriye.
Urwego nyubahiriza tegeko
rero buri rwego rurigenga, niko bimeze. Ikindi rero nukuvuga noneho ko perezida atategeka ubutabera cyangwa se urwego rw'abadepite ngo nibakore iki. Oya, ntabwo ibyo bintu ntabwo ariko bishoboka. Kuko mu bihugu by'iwacu usanga izo nzego zidatandukanye, usanga ubutegetsi bufitwe na perezida bwivanga mu butegetsi bw'abadepite no mu butegetsi bw'ubutabera. Hano rero ntabwo ariko bimeze. Niyo mpamvu ubutegetsi umutwe w'abadepite Inteko Ishinga Amategeko ishobora gufata icyemezo, perezida akavuga ngo ntagishaka, nabo bakavuga bati oya, ntabwo ariko bigomba kugenda. Ibi birebana n'umutungo ugomba gukoreshwa ni twebwe bireba, bituruka hano iwacu, wowe ntibikureba. Turaguha amafaranga ukoresha niba utayashaka, nibyo. Ariko rero bashobora nanone no kuganira bakumvikana. Muri demokarasi ikintu ugomba kumva nuko mu Cyongereza baravuga ngo democracy is messy. Ninuza
no mukino
nukuvuga ko abantu baragenda bakagira uburenganzira bwo kuvuga, bwo gutanga ibitekerezo, bwo kuvuga bati ibyo simbyemeye, ariko byarangira bakavuga bati bo abashaka ibi ni bangahe, basanga aribo benshi, akaba aribyo byemezwa. Ntabwo ari umuntu umwe ugenda ngo avuge ngo njyewe ndashaka ko ari iki gikorwa.
Niyo mpamvu hano muri Amerika bakunze kuvuga ngo amatora agira ingaruka.
Kubera ko niba waratowe n'abaturage, ni ukuvuga ko abaturage baba baremeye gahunda yawe, noneho wajya ku butegetsi iyo gahunda ukaba ariyo ukurikiza, kugira ngo igihe cy'amatora akurikiyeho uzagende ubabwire uti dore bya bindi nabemereye narabikoze, dore ibyo nashoboye gukora, ibyananiye ni ukubera izi mpamvu izi n'izi, noneho ndabasaba ko mwongera kuntora ni bya bindi nkabirangiza ndetse nkakora n'ibindi.
Urakoze cyane Profeseri Higiro. Thomas Kamirindi, wenda wibukije gato, mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira na perezida, umuntu yakwibutsa ko Inteko Ishinga Amategeko yari ifite ububasha bukomeye cyane, ndetse hari n'igihe yigeze kuyobora igihugu.
Ni ukuri tutarabigiraho gatoya ntabwo buryo igihugu nubwo ngo izo nzego nkuko professor yabivuze nibyo koko zirigenga kandi ikintu hano gikomeye batenya amategeko amategeko itegeko ryanditse riba ryanditse urinyuzeho inkiko zirahari yaba president yaba nde inkiko zikamukanda niko bimeze hanyuma rero
abantu ni naho bahera bavuga ko niyo nibyo cyangwa se niyo mpamvu kugeza magingo ya Trump atarafata cya cyemezo yavuze ko
ashobora gukoresha ubudahangaro yarabitinye kubera ko bishobora kuzamuka bikagera inteko ishinga amategeko ikamujyana mu rukiko rw'ikirenga kuko niho ishobora kumurega kuri izo kuri ibyo bibazo bijyana n'amategeko cyane cyane bikora ku itegeko nshinga bikemurwa n'urukiko rw'ikirenga ashobora rero gutsindwa hanyuma ugasanga bimura mutobeye amatora ataha agatsindwa kubera ko ba bigaragara ko adashoboye ariko reka mbishyire muri giyomese z'ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda naho ubundi nuko nguko inteko ishinga amategeko inaniranwe n'urwego nyubahiriza tegeko igihugu ntabwo kiba cyahagaze nkuko nyine professeur yasobanuye za leta ziba zikora ariko rero nanone mu rwego rw'amategeko inteko ishinga amategeko ishobora kubigobotora gutya iyo batoye itegeko sena n'umutwe w'abadepite bose bakaryumvikanaho bakaryana kwa president president kanga kuri sinya risubira mu nteko ishinga amategeko nanone iyo arishubije mu nteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko ikongera ikaritora uko ryakabaye nta kihinduye ikarimusubiza kanga kuri sinya ribitegeko
kugeza amagingo ariko impamvu ibyo bitaraba nuko Mitch McConnell uyobora sena ataremera ko uwo mushinga ugari
niho bipfira ubu ku ngengo y'imari ntabwo inteko ishinga amategeko ishobora kumvikana nayo ubwayo kubera ko amashyaka ishyaka ryiganje ry'abarepublikani nkuko professeur yabivuze muri sena n'ishyaka ryiganje mu nteko imutwe y'abadepute ry'abademokrata ntabwo bumvikana kuri icyo kintu abarepublikani bashyigikiye president Trump bati rwose koko urukuta rwe rugomba kuboneka abandi nabo bikabana inteko ishinga amategeko rona yo icitsemo kabiri
ni nayo mpamvu abakurikirana politike muri iyi minsi barimo kuvuga ngo aho kugira ngo twotse igitutu president Trump ahubwo tucyotse Mitch McConnell
yego twotse n'ukuvuga Mitch McConnell n'ukuvuga umutwe wa sena wiganjemo aba republicans nicyo washaka kuvuga
urako
dusubiye inyuma rero gatoya nibyo leta zunze ubumwe za Amerika yavutse ari koroni 13 zaje kuvamo leta za mbere zibanze 13 icyo gihe nta president zagiraga zabonye independence ubwigenge ku Bwongereza bwa kolonizaga usibye ko nabo bakomukaga mu Bwongereza ariko zaje kugira gutya zirarwana n'u Bwongereza nuko ziratsinda zikora rero leta zunze ubumwe za Amerika ari 13 icyo gihe nta president zagiraga ahubwo zari zifite Congress gusa
inteko ishinga amategeko
ariko ikaba ari yo ikora byose igakora nibi igakora amategeko nyine ariko igakora ikabiri nari urwego nyubereza ategeko niyo yashakaga amafaranga yo gutunga abasirikare ikayakusanya ikayashyira hamwe ikayaha abasirikare niyo yashyiragaho abasirikare abategetsi b'igisirikare George Washington wa mbere wategetse igisirikare yaje no kuba president wa mbere wa Amerika ni inteko ishinga amategeko amushyizeho witwa Congress bityo rero leta zunze ubumwe za Amerika yamaze nk'imyaka 12 itaragira itegeko nshinga dufite ubu ngubu ryashyizeho president icyo giro ni Congress yategekaga itegeko nshinga rimaze kujyaho mu kuryandika baryanditse inteko ishinga amategeko mu by'ukuri bayigumishije bagumana za nshingano bwa bubasha bwayo ahubwo ku buryo iyo narebye neza usanga president bagenda bamunusuriraho Congress kagenda imuha ububasha ikurikije amategeko igenda itora naho ubundi president ni nka CEO umuntu mbese urahangaha
PDG
umudirekteri sinzi ukuntu nabyita ariko inteko ishinga amategeko yurebye neza iruta presidence iruta executive iyo usomye neza itegeko nshinga inteko ishinga amategeko ya hano ifite ububasha buhambaye cyane
urakoze cyane Thomas Kamirindi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turimo turagerageza kuganira kubijyanye n'imirimo imwe n'imwe ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaze tugeze ku munsi wa 24 hari benshi mwadusabye ko twabasobanurira iki kibazo ubu turimo turabikora twabatumiriye inararibonye Professor Jean Marie Vianney Higiro n'umwarimu muri kaminuza ya Western New England muri leta ya Massachusetts ndetse na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ariko kuri telefone dufite n'abakunzi b'ijwi rya America John Wirwe
Mwakei
uri hehe
muri state ya Iowa
na mahoro
cyane kabisa
ikibazo cya
je ni kibazo mfise kweri nashaka mbaze ndeka mbanze kwanza ndamutse umutumire ndamuhaye mbwakeye
narakumva
na Thomas Kamirindi numvise no munsi yabaye umutumikwe
ninararibonye komera
hanyuma akabazo mfise ni kuri ibi bya shutdown ibiriko biraba hano muri aya ma state yacu Washington
ni mu gihugu hose
kubaza professeur none ko biriko birabandanya biba igihe kirekire atamwumvikano uhari babona none ikizokurikirana n'ibyabandanya ku bizoba bimeze gute kuko nk'ubu hatweke abaturage tubaye ngaha turabona hari ingaruka nyinshi ziriko ziragaruka nk'akarorero nk'ubu ari naco nashaka kumubaza wewe atubonera kure nk'ikubijanye n'amatagisi murazi ko haturage amatagisi basubiza abakozi tuba twakoreye yuko bayatanga hagati z'ukwezi kwa mbere kuduga kugeza mu kwa kane hanyuma akaba bataratangura kuyatanga yoba ari ingaruka mbi ipa kuri iyo shutdown down government Washington hanyuma kandi ejo namye nkurikirana amakuru kuri CNN baravuga yuko hariho n'ingaruka mbi ishobora gutandukira ku mfunguro z'abana bavutse n'ababyeyi bibungenze aribyo bita weak mu Cyongereza ubona iyo shutdown nayo izobikoraho kuko ababyeyi benshi iyo bibarutse urazi kwino ntibosa akeshi babagiye ku buzi bagatungwa n'iyo ngaburo bahabwa na leta nibyo nashaka kubaza duhe ku muco kugira ngo twumve ko nabyo bizokora kuri abana bariya urakoze ndazi ko turi mu bihe by'imbeho ndabasaba mubanda y'umususurutse
urakoze cyane John Mukanya Professor Jean Marie Vianney Higiro araguha ibisubizo reka dufate na Eli Wirwe
yeah.
Eli uri he
ndi tura mu gitaranye mu ntara ya Muyinga
ikibazo cyawe
ego je akabazi na yitse wo mutumire nashanda mubaze kuko ndibaza yuko yo shutdown imaze kugenda yibonekeza muri leta z'umwe za Amerika agatari gake nashaka nk'umuntu amaze kuyikurikirana atubwire agerageje kurabaje kuko ndiko ndabyumva kesi niyo ihari yatewe nuko nenga iyo nama nshingamateka igenda yicamwo imice kubiri nashaka mbaze yuko akeshi yoba igenda abona itegwa nuko kuntu usanga hari impande zibiri nenga ni aricho zihuriza ko akandi kabazo nako nashaka asikure none mu gihe kuko ndumva izo mpande zose kayibiri yaba yateza cyangwa se inama nshinga mateka turaje kuraba icyumwe asa usanga inwese gikomeye ko nkako aravuga yuko nawe hamwe batumuha ayo mahera nari katadosinya ku ngengo y'imari izoba itegekanje gukoreshwa no mwaka none habariho nta mubura wari no kuba wohuza izo mpande zibiri hagati ya perezida niyo nama nshinga mateka ko ndumva ko ariho hose bituruka tubaze twanjye twaro
urakoze cyane Eli reka dufate na Thomas Wirwe
Wirwe
uri hehe
I Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ego de ibibazo njyane nka bitatu ariko nagomba duce muri make
gerageza duhine kuko tumaze kwakira byinshi
rero genda konda kuvuga ikibazo demokrasi umenga cyabaye ingora abahizi ku isi kumva muri Amerika naho basigaye bagera aho batumvikana ku itegeko hakaba na yegeregere nk'ane byo muri Afurika bya bihugu twavuga tuti yabigishwe n'inzara benshi batwarwa n'inzara bagakora ibi bikatubona yuko umenga demokrasi y'iki gihe harimo ibindi bintu by'ibinyegezwa tutamenya kuko urade nk'ukumva igihugu nka Amerika bapfa ibintu byo kubaka uruhome na leta igahagarara n'ibintu biteye isoni urabona nk'ukubaka uruhome ubwa mbere bwo mparuwa yuko ari gukumira abantu baba bafitaniye amatati ku mbibi n'abana yitwa abimukira none mukirundi twakunze kumva bavuga yuko urugo rwiza rurugendwa none kwikumira dukunze kubibonaho ibihugu bimwe byikumira bicanye umubano n'ikindi gihugu aca bikumira ngo ntidukeneye uza ngaha ntidukeneye ugenda hariya twakunze kubona bizana ingorane impera n'impera uko ugahura hari igihugu kibihombeyemo mu by'ubutunzi abona yuko kuba kugo ruhome ari byo byotsa imbere cyane igikuru nuko bokumvikana ingene imigenderanire iba myiza igihugu kikaba ikigendwa
urakoze
kubijyanye n'icyo bita demokarasi novuga ni barakwiye kuraba abo bita ba republike n'abademokrati bakaraba ineza y'igihugu ntibashyire imbere kunigana kunyinyana gusa bashyire ineza imbere y'igihugu ibibazo novuga ko ari ibyo mwakoze
urakoze cyane Thomas i Bujumbura mu Burundi reka twakire wa nyuma muri iri tsinda ni Louis Michel Wirwe Louis Michel Ranyuva
mukomere cyane ndari kandi ndabashimiye
urakoze cyane
ndakumva cyane ndabashimiye cyane
yego kibazo cyane
mama ijambo
yego gira vuba
murakoze cyane ngenda babaye kwerako numvise ko niba nibeshe cyane iriya kongereta z'umwe za Amerika n'aba republike n'aba demokrati baterana bagafata icyemezo ndibaza ni eske ura Trump n'afata icyemezo iriya kongere yumvikanye eske iki cyemezo kizahagara mbonye ndibaza ese demokrasi ni iki sera pouvoir du peuple n'ese abaturage ni bo icyo bashaka kongere ntibyemere bizagenda bite ndakakoze kanya murakoze cyane agarekarekane ndagushimiye cyane wa muvandimwe umpaye ijambo nshimiye kandi n'umutuze cyane murakoze cyane
urakoze cyane Louis Michel profeseri Higiro nizere ko wari ufite agakaramu ariko niba hari ibyagucitse natwe twagiye tubyandukura hano reka duhere ku byabajijwe na John cyane cyane wi uvuga ku ngaruka zi shutdown
okay mbere na mbere nshimiye abo bose bumviriza radio ya Amerika ijwi rya Amerika n'ababaza ibibazo ku kibazo cya mbere hari ibintu bibiri bigomba kwitabwaho niyo government shutdown yaba ibyo ni ibintu bibiri bikomeye ni ibibazo ikibazo cya mbere ni ikibazo kirebana n'umutekano national security umutekano w'igihugu abo bantu bakomeza gukora ibindi birebana bidahagarara ni ibintu birebana n'ubuzima human life ibyo bintu nk'ibitaro ibitaro biri mu bya guverinoma federal ibyo bitaro izo programu zirebana n'ubuzima izo programu zigomba gukomeza zigakora noneho ku byerekeye ibingibi bita tax return birebana n'imisoro ibyo ngibyo ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko bizakora uko bishoboye kugira ngo abantu bashobore kubona amafaranga yabo ibyo rero urumva ko nabo babitekereje donc ibintu bibiri bigomba kwitabwaho umutekano w'igihugu national security ni kibazo kirebana n'ubuzima ibyo bintu abakozi bakora muri ibyo bintu bagomba gukomeza bagakora niyo ubu niyo government shutdown yabo
ariko profeseri nk'urugero hari amakuru dukomeje kumva ko hari abakozi bikitwa TSA ni babandi bashinzwe umutekano mu kibuga cy'indege nubwo abo bakozi bagomba gukora nuko abategetswe gukora bakora badahembwa ndetse tumaze iminsi twumva ko hari benshi basigaye batajya ku kazi bavuga ko barwaye hari za aeroporo zimwe na zimwe amakuru atugeraho zatangiye gufunga kubera icyo kibazo cy'ubuke bw'abakozi ba TSA icyo gihe bwo umutekano w'igihugu ntububangamiwe igihe ukoresha abakozi udahemba
icyo gihe hari ikibazo nyine cy'umutekano koko ubwo izo ngaruka noneho nizitangira kugera ku baturage ni nayo ngingo nagira ngo ngereho kugira ngo nsubize wabajije ikibazo kireba n'ukuntu bahuza impande zombi. Hari ikibazo, hari ibyo bita public opinion polls, ni ukuvuga niki abaturage babitekerezaho, niki abaturage bo muri Amerika bakora. Hari uburyo rero bwo gukora kugira ngo babwire bariya abantu babahagarariye ko bagomba kumvikana. Ubwo buryo icya mbere na mbere ni ukugaragaza akababaro, bamwe bagatangira guhamagara babahagarariye babwira bati dore turagera ku kibuga tukagira ibibazo tugatinda, dore turajya kwa muganga tugatinda ntibyihute. Abo rero bagahamagara ababahagarariye bakabandikira bakababwira uko babibona, bamwe bakajya no mu myigaragambyo kugira ngo berekane akababaro. Noneho abo babahagarariye ari perezida wa Amerika, ari nabo badepite, bakabona koko ko ibyo bintu bifite ingaruka, ko bakwiye kumva kureba uburyo ibyo bintu babikemura. Aha ngaha niho ntuza ntuza public opinion, ni ukuvuga ibyo abaturage batekereza mu gihe nta matora ahari ngo akemure ibibazo. Icyo gihe nibwo ntuza public opinion igira ingufu, abo bantu bakumva ko ibibazo bagomba guhura bakabikemura.
Ahangaha profesor, kubwira abantu bahagarariye rubanda ni intumwa za rubanda, koko hano muri Amerika ni ikintu gikoreshwa cyane. Ibyo ngibyo rwose tubishimangire kugira ngo abatwumva babisobanukirwe neza. Depite cyangwa senateri utowe ni rubanda baba mutoye, nibo baba mushyize hariya, atinya gutakaza amatora akurikiraho. Niyo mpamvu ibiro bye bihora bifunguye, abaturage bagahamagara ibiro bye, bakandikira ibiro bye, bakajya no kumusura iyo bibaye ngombwa, babishatse bakamubwira ko batishimiye uko akora. Niyo mpamvu rero umuhuza nyine nk'uko profesori wabisobanuye, umuhuza w'inzego ni rubanda, nk'uko na Louis Michel yavuze ngo ni ubutegetsi bwa rubanda koko nibo babukoresha. Gusa rero kubera ko hano perezida badashobora kumwirukana gutya, inteko ishinga amategeko badashobora kwirukana gutya ari ugutegereza amatora, na perezida wa repubulika hano ntabwo ashobora gusesa inteko ishinga amategeko, muri Amerika ntibibaho, ni ugutegereza ari amatora. Niyo mpamvu igitekerezo ubushake bwa rubanda bafite uko kuntu babugezayo aho bugomba kujya, na perezida baramwandikira ubwe. Tuvuge nk'iyo ikintu kibonye abaturage bagera nk'uko 200,000 bandikira perezida wa repubulika hano bati ibi bintu ntabwo ari byo, perezida wa repubulika yisubiraho.
Ariko Thomas na profeseri, abantu benshi bakurikira na politike muri iki gihe bakunze kuvuga ko ubu butegetsi bwa perezida Trump ari ubutegetsi budasanzwe. Profeseri,
ubutegetsi bwa perezida Trump avuga ko budasanzwe kubera ko nawe ari umuntu udasanzwe. Iyo urebye ukuntu yageze ku butegetsi, yabugezeho mu buryo budasanzwe. Nta mafaranga menshi yigeze akoresha yiyamamaza, urete gukoresha itumanaho ryita twita. Ikindi ibibazo yagiye asobanura yabivugaga mu rurimi ubona abaturage bumva bararenganye, bumva. Ibyo bikaba bituruka ku butegetsi, ku bintu bita muri iki gihe globalization, ni ukuvuga ko abantu, kubera ko nuza izi za factories
inganda
by'ubukungu, ibintu byinshi byarimutse bijya gukorera mu bindi bihugu, abantu barakena, abantu babura akazi. Noneho abantu babuze akazi basubijwe inyuma n'ibyo bintu ubona by'uko isi yatangiye kugendera ku bucuruzi buvuga buti ibintu niba bishoboye gukorerwa ahantu ku mafaranga makeya nibigende bikorerweho bikorerweyo iyo mpamvu abonye abimukira bakava muri ibyo bihugu bakajya mu bindi ibyo bikaba ari ibintu koko bidasanzwe n'ibyabaye kuri Amerika gusa ahubwo byabaye biriho biraba no mu Buraya no mu Bwongereza nuko n'umuprezida rero udasanzwe ku buryo iyo mitwe umutwe w'abadepute nabo n'umutwe wa Sena batumva neza imikorere ye ahubwo bakavuga bati ibintu uko akora n'ibyo avuga tugomba kubirwanya ingira ngo niyo navuga kubyerekeye imikorere ye imikorere idasanzwe kubera ukuntu n'ukuntu ageze ku butegetsi mu buryo budasanzwe ntabwo yigeze akoresha nta biko byinshi byigeze bimuha amafaranga ngo najye kwiyamamaza ngo noneho nagera ku butegetsi ngo avuge ngo bakanaka mbagomba iki ngo kubera ko ari bangeje ku butegetsi oya we yumva ko abantu agira icyo agomba yumva akesha ubutegetsi ari abo bantu bari barashigajwe inyuma nibyo navuze birebana na globalization ryo nk'uko isi yagiye ifatana mu byerekeye ubucuruzi itumanaho abo ngabo ni bavuga ati nibo bantoye ati kandi abo bantu bantoye ntabwo bashaka babimukira ati kuko abimukira baraza bagakora mororerwa bakazana ibintu by'ibyoza by'ibiyobyabwenge ati abo bantu rwose tugomba kubarwanya abo rero nibo ubona muri ibi mu gihanganye n'umutwe nyine w'abademokrate w'abadepute w'abademokrate abo nibo yumva ko bamufitiye akamaro kuko aravuga ati amatora araza mu mwaka utaha abo bantu nibo banshyigikiye ni nabo bazanshyigikira reka mbakomereho nkomere ku bintu n'abasezeranyije.
Urakoze cyane Profeseri Higiro. Reka twakire irindi tsinda ry'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Reka duhere kuri Okelo wiriwe neza.
Wiriwe mwaramutse igitondo cyiza.
Yego, uri hehe?
Ndi Uganda Paderi District.
Yego, ikibazo cyawe magambo make cyane.
Ikibazo ufite ndabaza ese ni shutdown ya Perezida Trump yashyizeho ye nararebye sanga cyangwa se ndibaza buriya rukuta birashoboka ko aba speaker ba mbere bashobora kumwemerera kandi nararebye sanga buriya rukuta ari bigeze kubona ishusho uburyo ruzaba rungana nasanga ari urukuta runini urukuta rufite foti 30 rukagira mayiro 1950 n'enye ni runini kasanga uyu mugabo arimo arasakiriza aho zitari afite urupango rwo kuvangura nareke abimukira bajye mu Amerika abanyamegizike ntabwo ari cyo kibazo cya Amerika cyo guhungabanya umutekano muke ahubwo mbona umutekano muke wa Amerika uhungabanywa n'iriya basirikare bari so ista nibo bariya bakoreshwa n'abanyamerika nibo bari kugaruka bagatera igihugu cyabo cya Amerika bakakibuza umutekano muke
abo ni abahe
bari abasirikare ba Amerika agenda kohereza muri biriya bihugu byo mu Barabu za Siriya ziriya ngabo ngo zigucunga y'umutekano ngasanga ziriya ngabo ubwazo aziha mission yo kugenda zigakora terorisme muri biriya bihugu by'Abarabu mu burasirazuba bwo hagati amafaranga bagenewe iyo batayabonye mbona aribo bagaruka bagahungabanya umutekano muri Amerika bagakora ibikorwa by'itera arangiza agashakira ikibazo kuri Mexique akavanga abanyamexique nibo bagara ibitero ariko sanga atari byo ahubwo afite urwango bwo kwanga abanyamexique no kuvanga.
Urakoze ukera kuri ibyo bibazo byawe, gusa ibyo uvuze ko bohereza abasirikare ba Amerika kujya gukora iterabwoba ntago twabihagararaho, kuko nta bushakashatsi bwigeze bukorwa bugaragaza ko Amerika yakoze ibyo bikorwa by'iterabwoba. Reka dufate na Frederic Wirweneza.
Wirweneza idigwema.
Uri he?
Bujumbura, numvise ko muri kumwe na Thomas Kabirindi munda mukize ati harakwifurije umwaka mushyashya.
Arakunze.
Hanyuma nkaca mbaza twebwe turiko turaraba urya ruhome rwa Mexique rugabura Mexique na Amerika, urabona yuko ariyo ntandaro y'amareni hari rutu hamwe ruturukubakwa, hari ikibazo cyo byotera iyo leta zunze ubumwe za Amerika kumengo ntandaro yavuye kuri urya ruhome. Kubera turiko turaraba no kuma leta yose yabaye imbere urya ruhome ntabwo wari gubatswe mugabo mbona bona ta kibazo kinini nk'ico jati. Hanyuma kandi kagira kazi uwo mu bukuru w'igihugu wa leta zunge za Amerika, turabona yuko aba abajejwe abahanuzi abakora muri byabiro byiwe abategetsi batandukanye uko bamwe baratanga imihoho batanga imihoho byo babivuga kuki ko bari kudahuza akagiragara tunako hari ukungene umukuru w'igihugu turiko turaraba ino haba ino muri guze mu Afrika cyangwa mu bihugu maze gutembera, ariko ngira mukuru y'igihugu baba afise abahanuzi abantu bamuhanura bazoramuhanura baraba yuko bamuhanura kuko atitrika akora neza. None Donald Trump iyo bafise abahanuzi by'ukuri bamuhanura bamubwira ati ibintu uri kuragira sibyo cyanke nibyo, urumva nazakora ibintu umutwe w'umutegetsi uko urabona urabyo uri kurabana ijya myaka afise arigengera imwe imwe wabitumwa n'ubusaza. Urakoze Imana ibaheza ryumva twaza twanjye kwa rutwo.
Urakoze Frederic. Reka dufate uwa nyuma Theogene Wirwe.
Niriwe neza.
Uri hehe?
Ni mu Rwanda Kigali.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane.
Nibazo se Trump ni umunyamerika wuzuye cyangwa ugiye kuri defanda ababyeyi be ni umunyamerika bwire cyangwa nawe impamvu nibaze ikibazo ni gute yubaka urwo ruhome abuze abimukira baba muri Amerika latine masega muri Amerika bishakira ubuzima kandi umuntu wane n'imbere abakomoka aho ngaho byanya.
Urakoze cyane Theogene. Profesori Higiro, uhereye ku kibazo cya Okello.
Ikibazo yavuze cyo kohereza cyuko Amerika yohereza abasirikari muri ya bihugu by'Abarabu, ahubwo iyo urebye politiki ya Trump ni ukuvana abasirikare Amerika yohereje hanze nko muri Siriya kurwana, muri Iraq, muri Afghanistan, we yifuza kubavanayo kugira ngo amafaranga akoreshwa muri izo ngabo bohereza hirya no hino akoreshwe hano, ahubwo abamurwanya abo ngabo babita establishment, ni ukuvuga abantu twakwita ko kuva na kera bo babona ibintu mu buryo bumwe. Ubwo buryo bumwe akaba ari uburyo Amerika ifite ubutumwa cyangwa se mission yo gutunganya ibintu byose hirya no hino ku isi. We Trump akavuga ati twebwe ntabwo dushobora kuba abapolisi b'isi yose, atahubwo abo bantu ndabavanayo. Noneho nabwo akabikora muri bwa buryo bwe butunguranye, avuga ati akanika kuri Twitter ati dore mfashe icyemezo cyo kuvana abasirikari muri Syria. Ahubwo aho ngaho n'abariya bavuga ko bamurwanya nabo kera baravugaga bati Amerika ntikwiye kohereza abasirikari hirya no hino, ntabwo ikwiye kuba umupolisi wo ku isi hose. Ndumva aricyo navuga.
Akanda hari profesori
abavuye muri ubwo butumwa bavuye kurwanya muri Syria na Iraq ko bagaruka ino bakaba aribo baba bateza umutekano muke, ibyo ndumva atari byo. Ubwo wenda arashaka kuvuga biriya bita niba ari PTSD ko bavayo nyine kubera ibintu bibi baba barabonye, ibintu bibi banyuzemo, bakarwara mu mutwe, noneho bakaba bakora ibintu bitari byo. Ibyo ni nkuko bijya bigaragara ariko ntabwo biba kuri bose
ikindi yari yavuze ngo ntabwo bahembwa ngo ntabwo abona amafaranga yabo sibyo abasirikare barahembwa bo ntabwo bari muri shutdown
abasirikare bo barahembwa ya
nako ngako ndako yari yavuze ngo nta mafaranga yabo babona okero ntabwo ari byo rwose abasirikare babona amafaranga yabo Ministeri y'ingabo yo ifite ingengo y'imari yayo yatowe kera izagenda ikagera mu kwa cyenda k'uyu mwaka.
Hanyuma ibindi hanini bagiye bagarukaho ni ibijyanye n'urukuta twagerageje kubisobanura ariko Thomas twari twavuze ibijyanye n'iminsi shutdown yagiye imara mu bihe byashize kungaruka za politiki haruwo byigeze bigiraho ingaruka zikomeye cyane ku buryo mu matora byigaragaje
niba nibuka neza mu 1996 ni president Bill Clinton wategekaga icyo gihe umutwe w'abadepite wari mu maboko y'abarepublikan wari ukuriye ndumva ari umugabo witwa Newt Gingrich icyo gihe rubanda shutdown iyo shutdown niyo yamaze igihe kirekire kugeza ubu ngubu
iminsi
21 iyi ngiri noneho irayisumbye ariko kugeza ubu ngubu niyo yari yarabaye ndende nimba nibuka neza icyo gihe rubanda amakosa bayashyize ku barepublikani noneho mu matora akurikiraho Newt Gingrich aratsindwa ntiyaba depite ahubwo bizamurira perezida Bill Clinton amanota cyane icyo gihe nkuko profesori yabivugaga ibyo bita polls opinion polls n'ukuvuga mbese kujya gushakisha ibi bipimo ukuntu abaturage bumva ubutegetsi uko babwemera ibintu nk'ibyo perezida Bill Clinton ndumva ari bwo yagize amanota menshi muri rubanda bavuga bati dore mu perezida ukora neza mu magambo make ingaruka za politiki zishobora kuboneka nkuko n'ubu ngubu muri shutdown ibyo bipimo bigaragaza yuko rubanda barenga 50% bari hagati ya 50% 53% amakosa bayashyira kuri perezida Trump 29% gusa mbese munsi ya 30% bakavuga bati ikosa ni irya abademokrate bari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite mu yandi magambo bikomeje gutya perezida Trump umwaka utaha bishobora kumutobera mu matora n'abarepublikani bamushyigikiye nyine kuko nawe ari umurepublikani bishobora kubagiraho ingaruka mu magambo make shutdown ishobora kugira ingaruka za politiki koko
ibyo bipimo kandi nanone bigaragaza ko abantu hejuru ya 50% badashyigikiye ruriya rukuta
ntabwo barushyigikiye na gato
profeseri icyo gihe wowe ingaruka mu bya politike iki kibazo gishobora gutera Trump n'abarepublike ubona byifashe gute cyane cyane ko hari n'abavuga ko muri aya matora aheruka yo bita midterms ikibazo cy'abimukira cyangwa se kugaragaza ubwoba mu baturage ko abimukira bashobora kugira ingaruka zitari nziza kuri Amerika bishobora kuba ari byo byatumye Trump atsindwa cyane byaviriyemo abademokrate kwigarurira umutwe w'abadepite wowe ubibona ute
kubyerekeye ingaruka uko zishobora kubaho ariko nanone urabona nkanjye ntuye muri Massachusetts ibyo bibazo bavuga byabimukira ngo baza bakica abantu bagira gute ka hano urebye ntabwo abantu bahano baba babibona ko biriho akaba ariyo mpamvu ushobora gusanga mu bice bimwe na bimwe kino ni igihugu kinini cyane mu bice bimwe ushobora gusanga hari abumva ibyo Trump avuga ugasanga noneho n'ahandi nk'ino nk'ano ntuye mu gace mu karere ntuyemo ariko bita New England ugasanga ibyo bintu bya Trump avuga ntawe ubiha agaciro nuko rero nkuko wabibonye ubushize habaye amatora muri aya matora abarepublikani baratsinzwe umutwe w'abadepite abarepublikani babonye baratsinzwe batakaje imyanya bari bafite mu mutwe w'abasenateri nibwo babonye abasenateri nabyo nkuko nabikubwiye biterwa n'uturere two mu bice bimwe by'igihugu aho bashobora kumva ko ibyo Trump avuga bishobora kuba ari byo. Ahubwo umuntu yasubiza ikibazo umuntu igeze kubaza atavuga ati ese urukuta rutubatswe hari ikibazo. Abademokrate nyine bavuga ko urwo rukuta atari ngombwa kubera ko mu bihe tugezemo hari uburyo bundi bushobora gukoreshwa kugira ngo urebe niba hari abantu bariho binjira n'uburyo wabakumira. Bakavuga bati hari uburyo bugezweho bw'ubuhanga tushobora gukoresha, hari twa twuma tugenda mu kirere tushobora kugenda dufata amafoto tureba hirya no hino, umuntu akaba yicariye aho ngaho i Washington DC akaba ariho areba ibiriho bibera ku mupaka wa Mexico na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakavuga kandi bati hari n'utwuma dushobora kugenda dushyira ku mupaka noneho haba hari nk'umuntu ushatse kwinjira utwo twuma tukabwira abakora ntuza bari hafi aho bacunze umupaka bakabona ko abo bantu bashaka kwinjira. Bakavuga rero bati ayo mafaranga yo kubaka urukuta ni amafaranga ashobora kuba agiye gupfa ubusa. Reka turebe uburyo ayo mafaranga twayakoresha mu buryo bw'ikoranabuhanga, dukoresha ikoranabuhanga dushobore kureba uburyo twagenzura umupaka. Mbere make ndumva ari ibyo nakongeraho ariko kuri icyo kibazo uwo mu umuntu yari yabajije
aho twakunganira n'ahari usibye na kiriya cy'urukuta ashobora gufata icyemezo koko. Ahubwo hari umuntu wigeze kubaza ndakeka ari w'imishere ati Trump afashe icyemezo kizahagarara, icyemezo perezida hano afashe gishobora kuregwa mu nkiko na rubanda ubwabo bashobora kukirega mu nkiko bihoraho n'itegeko ubwaryo riratorwa abaturage bakajya kurirega mu rukiko. Reka dutange urugero ku cyemezo yafashe hanyuma abantu bajya mu rukiko inkiko ziragihagarika, ni kiriya cyo gukumira abantu bamwe na bamwe bo mu bihugu bimwe na bimwe byiganjemo abayisilamu. Yafashe icyemezo yuko abahagaritse batagomba kuza muri Amerika. Abaturage, amashyirahamwe, za leta zitandukanye barahaguruka bagenda bajya mu nkiko, icyo cyemezo barakirega, inkiko ziragihagarika. Ni ukuvuga rero President Trump ashobora gufata icyemezo nibyo, ariko rubanda bashobora kukirega mu nkiko, inkiko zigafata icyemezo, bose bakagikurikiza, bashaka bakajurira bikazamuka bikagera mu rukiko rw'ikirenga. Noneho kandi birihuta cyane nk'icyo cyemezo kirihuta bagenda babyihutisha mu nkiko, urukiko rw'ikirenga rero narwo iyo rwararamye rugaca umwanzuro biba birangiye. Na perezida ntabwo ashobora kuvuga ngo nafashe icyemezo ngo none ngo kuki mu gihagaritse, nibyo ngibyo nyine barakirega rwose.
Profeseri, mu gusoza, urabona iyi shutdown igikomeje cyangwa se hari icyizere cy'uko hari umwanzuro ushobora kugerwaho hagati y'izi mpande zombi mu masegonda atarenze 30?
Shutdown buriya kubera nyine zo ngaruka ifite ku bantu, amaherezo icyo kibazo kigomba kuva mu nzira, kigomba gukemurwa. Uburyo ababikurikiranira hafi bavuga n'uko bikomeje, hari ubwo Trump yavuga ko akoresheje bwa bubasha afite bwo kuvuga ko ari ibihe bidasanzwe, ko agiye kubukoresha mu bihe bidasanzwe. Icyo gihe rero abikoze ni ukuvuga ko icyo cyemezo yafata cyajyanwa mu nkiko, noneho akereka ba bandi bamushyigikiye, ba bandi bavuga ko bari kumwe nawe, ko ibitekerezo ibintu yabasezeranyije ko bigikomeza,
icyemezo
kikazakomereza mu nkiko. Noneho yajya kwiyamamaza akavuga ati dore ibyo nabasezeranyije narabikoze, ariko inkiko n'abademokrate nibo bakomeje kumbuza kubakorera ibyo nabemereye.
Profeseri Jean-Marie Vianney Higiro, umwarimu muri kaminuza ya Western New England muri leta ya Massachusetts, akanya katubanye gato ariko tuzongera tuguhamagare. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire.
Murakoze namwe.
Nshimire kandi na mugenzi wanje Thomas Kamirindi wamfashije kugira ngo turusheho gusobanurira abumva ijwi rya Amerika ibijyanye n'iki kibazo hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya shutdown. Thomas, nawe wakoze cyane.
Ndagushimiye nanjye.
Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Lemasi Kalala wegeranyije iki kiganiro. Nisegure ku bakunzi bacu cyane cyane Joseph na Naftali, tutabonye umwanya wo kugira ngo babe bagira icyo babaza, naho ubutaha tuzabaha umwanya kandi mukomeze muryoherwe na gahunda n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
Turashimiye mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro muri